yako, Gogo Bandu olisite moyo wako, Benki ya moyo funguo ipo kwako, Mimi mazima siwezi toka kwako, Jamani moyo wangu sijezima, Ulalamika kau kilema, Kunipa penzi lako hata huruma, Unanitesa sana, Jamani moyo wangu sijezima, Unanitesa sana, Kunipa penzi lako hata huruma, Unanitesa sana, Kidochi, kibuchi, kumwagwa, kutoswa, kutemwa Inauma sana Na kidochi, kibuchi, kumwagwa, kutoswa, kutemwa Sasa hivi unaniona Thamani misina Unavyo nisema Sina maratema Hivi unaniona Thamani misina Unavyo nisema Sina maratema Kidochi, kibuchi, kumwagwa, kutoswa, kutemwa Inauma sana Na kidochi, kibuchi, kumwagwa, kutoswa, kutemwa Sasa hivi unaniona Thamani misina Unavyo nisema Sina mana tena Hivi unaniona Thamani misina Unavyo nisema
Respect.